hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wā te ā ko kahi Stevens tēnei. Kau wai wai ho mā te wai marie e hau maru ai koe hei te wā whakangautia koe nei tā te tari pūreke. Kai te hia hia te tini a tangaroa I ngā whakahoki kōrero mai te marea, hāngai ana ki te hao, ki nā. Kia ora. Kaua e waiho mā te waimarie e haumaru ai koe hei te wā whakangautia, koe nei tā te tari pūreke ki ngā kai whakangau. Kua tīmata te wāhanga haruru o te tia, ā kua putaputa ngā kai whakangau ki te whakangautia. Heoi kai te kaha kia ki ngā rāngai pupuri pū pēnei a te tari pūreke I te marea kia haumaru te whakangau, ahakoa te taumata o te mōhio o ngā pū ke ngā rānei. Hei tā te tari pūreke kia ramaroa, te nuinga o ngā kai whakangau e mātau ana ki ngā ture pupuri I te pū, ki ngā marutau o te pupuri me te whakamahi I te pū. Heoi, hei tā te tari pūreke mā te raru kotahi kararu te katoa, nō reira kia matāra. Hei tā te rōpū anō me whakarite ngā kai whakangau I mua o te puta ki te whakangau, kia haumaru ai te haere, pēnei I te mahere I tō whakangau ā kia mau ki tā au I maheretia. Me mataara ki te pū anō nei he kariri kairoto, me tūtohu I tā au e whai ana. Kai te hia hia te tini a tangaroa I ngā whakahoki kōrero mai te marea, hāngai ana ki te hao ki nā. Ko puta ke te karanga a te tini a tangaroa ki te motu ki te tuku I o rātou whakaaro, me pēhea te whakahāre I te maha ki nā e whakararu ana I te taiao o te moana. Wa whakatakotoria e te tini a tangaroa e tahi huarahi, hei āwhina ki te tūtaki ake I te mahakina, me te whakatika anō I te pūnaha hauropi o te moana. Heita Emma Taylor o te tini a tangaroa, o ngā tūpākina, he wāhanga kai ngā ākau ki kī ana I te erimurapa, wa kai ngā katoatia e te kina kia noho tūpā ai ngā ākau. Heita Emma Taylor ko te erimurapa tētahi o ngā pūnaha hauropi, whakaora I tō rātou wāhi ākau, ka mutu ka noho anō hei whakamarumaru I ngā maha hua o te moana. O ngā whakakaupapa e rua ko te whai I tētahi momo whakaae e tāia ai te hao, te tīpako, te hūnuku rānei I ngā momo kina, ko tētahi ko te whakawhānui ake I te āhei ki te hao kina I ara ki te Auckland East Fisheries Management Area, ā ko te moana nui ātoi kai te wāhi whakahaere nei. Kātia ke rā e ngā iwi koinei anake nā kohinga kōrero o te waiariki o te moana ātoi mā wātea. Ko kahi Stevens tēnei, kia ora.
Nā te maunga.